VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale Americau tata kabega jimaatat galgare keessa saalama walakka ajel kabega saasadit meter bandi 1920 mission rat Washington DC ra kadabar saganta afan oromo amajel kaba radio satellite inal sati marsariti fura facebooki kenya rat kanin saganta ken yordoftan dagge fato taken jal samo akamoltan kiptata gayya jabar kuma lamaf kuda sagal akala kops ethiopia timmo adolis sodoma barakuma lamaf kuda tokko kesu mesan kesan ran na modan diti
motumman hindi kashmir ratte murti ni dabar se challis ne lalu inqamnu jedu momchi ministera pakistan attamjirtu dagge fato takenya njallen ne gamadal
waltajji nariyo ummata fuummata kan ummatota oromo somale giddu kana magala jijjigaaf magalale kabro keessatti geggeessame konsertiin muuziqaa deggersa oromo wallo dilbata dabre kana finfinnetti geggeessame jira qophii keenya waa'ee ummata oromoo irratti immoo maatii ajajaa dhibbaa maammoo mazamir dhiyeessina maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya hammaduuf gara jaalanneetti deebina.
Kutaa wal falmisiisaa ta'e kaashmir irratti tarkaanfii mootummaan hindii fudhateef qaamonni addunyaarra jiran gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa dabalatee dhaqqabuu qabna jechuudhaan muummichi ministeeraa Paakistaan Imraan Khan dhaadatanii jiru. Kunis mootummaan hindii mirga addaa kutaa kaashmiriif kenname ture irraa mulquusaan ture. Hindiin bara 1949 kutaa Jammuu fi Kaashmir akka of bulchan heera ofii alaabaa ofii adda ta'e akka qabaatan akkasumas dhimma haajaa alaaf kan ministeeratti isaaf quunnamtii biyyaan ala walaba ta'uu isaanii ibsee ture. Jarreen hinduu kan keessatti heddummaatan mootummaan hindi seerri mirga heerri kaashmiriif kennee ture kan wixata kaleessaa haqee jira. Muummichi ministeeraa Paakistaan Imraan Khan paarlaamaa ofiif walga'ii hatattamaa waamanii tarkaanfii hindii kun loote seentummaa kutaa musliimonni itti heddummaatan kan kaashmir keessa hammeessuuf jira jedhan muddaminsi uumamuuf jiru biyyootii nukuleera qaban hindii Paakistaan gidduutti waraana biroo kaasisuus malaa jedhu walitti bu'iinsa uumamuuf jiru dhumarratti biyyoonni lameen gara meeshaa nukuleeraatti walitti bu'uuf kan deemu waan ta'eef addunyaan waan hamaa akkasii arguuf qophiidhaayi jechuunis gaafatanii jiru. Mootummaan hindii kan sabboontota hinduu tarkaanfii fudhateen kaashmir akka ofiin of bulchitu haala addaa mirgaa waggooti dheeraaf kennamee ture haqee jira. Kunis kutaa musliimonni heddummaatan kanatti haala oba'iinsa kaasisuu mala jedhamee jira. Kutaa kana keessatti humnootiin nageenyaa tarkaanfii eega fudhatanii booda ministeerri haajaa biyya keessaa akka ta'an Amit Shah wixata kaleessa paarlaamaaf akka ibsanitti pirezidaantiin biyyattii seera keeyyata 370 haquu isaanii mallatteessanii jiru. Tarkaanfii fudhatame kunis mootummaan seera ofii akka baasu dhimmootii mararraa walabaa akka ta'u garuu dhimmootii adda addaarraa immoo akka walaba ta'uu qabu lafa kaa'e. Kana malees mootummaan hindii namoonni kaashmir keessa hin jiraanne iddoo sanaa qabeenyaa akka bitatan akka hin binneef uggura kaa'ame kaaseera. Lammiiwwan hindii kanneen kutaa kaashmiriin ala ta'an kutaa sana keessa jiraatanii lafa bitachuu hojii mootummaa naannoo akka qabaatanis eehama kennee jira. Ajjechaa Yuunaayitid Isteets keessatti gidduu kana gaggeeffame kan ilaaleen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haasawaa dhageessanii rakkoo kana furuuf hatattamaan tarkaanfii fudhanna jechuun dhaadataniiru. Olaantummaa warra adii kan balaaleffatan Tiraamp yeroo qawween gurguramu seenaa dudduubbee nama bitatu qoratamuu qabaa jedhan. Garuu Tiraamp seerri gurgurtaa qawwee ittisu akka hojiirra oolu yaada jedhu hin deeggariin hafuun kanneen seerri akkasii akka hojiirra ooluuf qabsaan mufachiisee jira. Ammaan dura lammiiwwan biyya alaa kanneen Ameerikaa keessa jiraatan keessumaa akka biyya Meksikoo irraa dhufan badii dhaqqabsiisaa jiru jechuudhaan Tiraamp waan dubbataniif jecha qeeqa hamaa irratti dhiyaataa tures Tiraamp deebiitti hin laanne. Pirezidaant Tiraamp haasaa kana kadhageessan wiixata darbe. White House irraa yoo ta'u kunis Ameerikaa keessa addaddummaa sa'aatii 13 bakka lamatti haleellaa namoonni dhuunfaa bananii yoo xiqqaate namni 31 ega ajjeesamanii hedduu madeeyanii booda. Odubiyatti debina manni murtii federaalaa kan Itoophiyaa itti aanaa hoogganaati kan nagaa biyyoolessaa akka turan Dr. Beniyaam Tawalde wabiidhaan akka gadhiifaman eeyyamee jira. Murtiinsaa garuu guyyoota 10 booda kan ta'uun ibsameera. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaat erge tujubee dhiyeessa.
Abbaan alangaa himannaa malaammaltummaa kan irratti dhiyeesse itti aanaa hoogganaan dhaabbati kan nagaa biyyoolessaa Itoophiyaa duraanii Dr. Beniyaam Tawalde mirga wabii isaanii eegamee fi akka gadhiifaman eeyyamamee fi jira. Wabii qarshii 1,300 dhimma isaanii ala taanee akka hordofan manni murtii federaalaa eeyyamus abbaan alangaa himatamaan dhimma himannaan irratti dhiyaateen yootti murtaa'e hidhaa waggoota 10 adabamuu waan danda'aniif mirgi wabii eeyyamamuun qabu jechuun morme. Abbaan alangaas murtii sanarratti oliyyannoo dhiyeessee koppii murtii sanaa mana murtii biraa argachuuf oliyyannoo dhiyeeffachuuf guyyoonni 10 kennameefii jira. Akkuma kanaan manni murtii himatamaadhaaf mirgi wabii isaanii akka eegamu eeyyamus Dr. Beniyaam Tawalde guyyoota 10 mana hidhaa akka turan beekameera. Dr. Beniyaam abbaan alangaa baatilee hanga tokko dura himannaa malaammaltummaa hamaadhaan himannaa kanarratti dhiyeesse keessaati.
Jaarmiyoonni as Yuunaayitid Isteetsi keessatti hundeeffaman kanneen bu'aaf hin hojjanne namootaaf jaarmiyoota tola ooltotaa waliin hojjetan leenjii shamarran mana barumsaa sadarkaa 2ffaa gama koompiitar koodiing jedhamuun kennan xumuranii jira. Yuu Code Girl kan jedhamu jaarmiyaa Ameerikaa keessa jiru giddugala mirga dubartoota Itoophiyaaf Ameerikaa keessatti hundeeffame wal ta'uudhaan shamarreen manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 23 irraa walitti dhufaniif biyya keessatti leenjii kana kennan. Kanneen biyya alaa keessa jiraatan lammiiwwan Itoophiyaa yookaan hiddi dhalata Itoophiyaa qaban barnoota teknoolojii adda addaan gara biyya isaaniitti deebi'anii gargaaruu akka qaban gaafatamuusaas Iskindir Fireyoo gabaasee jira. Baasii qarshii 63 million ta'uun Goosh Meedaa bakka jedhamutti kan ijaarame warshaan ujummoo pilaastikaa oomishuudhaan gadda magaalaa Dasee keessatti eebbifamee banamee tajaajila kennuu jalqabee jira. Ijaarsi isaa sadarkaa 2ffaatti kan xumuramu yoo ta'u waliigalaan baasiin ni gaafatu qarshii 200,000 miliyoona 30 ta'aa talmaama jedhu jira. Dasee aanaalee gama dhiyaa waliin kan wal agarsiisu dirree garaadoo irratti warshaan ijaarame kun keessumaa gama qonnaa fi hojii ijaarsaan kan barbaachisan waan adda addaa kan oomishu ta'uun ibsamee jira. Sirna eebba kanarratti hoogganoonni sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo argamuun isaanii gabaafameera. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp qabeenya mootummaa Veenezuweelaa Ameerikaa keessaa qabu marti akka hin sossooneef ajaja kennaniiru. Kunis mootummaa Nikoolaas Maaduuroo irratti tarkaanfii fudhatame keessaa isa jabaadhaa jedhamee jira. Qabeenyaan mootummaa Veenezuweelaa kan Ameerikaa keessaa qaban hundumtuu kan ugguraman yoo ta'u iddoo biraatti dabarsuu maallaqaan jijjiiruu yookaan immoo gara biraa waan biraa gochuun hin danda'amu jedha akka ajaja Tiraamp kaleessa galgala dabarsaniin. Kana ilaalchisee mootummaa Veenezuweelaa biraa deebiin kenname kan hin jirre yoo ta'u Kuubaa, Iraan, Kooriyaa Kaabaa fi Siiriyaan ugura Ameerikaa wal fakkaataa jala jiru jiraachuun hin beekama. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Konsertiin muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo Dilbata Dabree kana Finfinneetti gaggeessamee jira. Sagantaa kanarratti tokkummaa fi hamileen Oromummaa sirriitti mul'atee jira jedhu miseensonni koree qindeessitu konserticha. Tsaahee Damxuutu Finfinnee irraa gabaase.
Dilbata Darbee konsertiin muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo jedhu Finfinneetti gaggeeffameera. Kaayyuun konsertii kanaas Oromoo Walloo sababa walitti bu'iinsaan miidhaan irra ga'e tumsuun dandamachiisuuf akka ta'e qopheessituun konsertichaa artist Saaliyaa Saamii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himteetti.
Nuka saaksa Oromoo buma rakkoo saba keenyaa hamma dandeenyetti waliin taanee yoo gargaarree bakka takka nageenyaa wal malee humaan qabnu waan joorraa kan ka'ee fi miidhaa uummata walloorra gahaa ture guddaa waan ta'eef isaan immoo fagoo waan jiraniif bara dheeraa nuti immoo Oromoonni kutaalee biraa walitti dhiyaannu hedduudha isaan nurraa fagoodha. Hamileefis gargaarsaafis kanuma kanaan kan.
Oromoo Walloo naannoo biraa keessa jiraachuu fi Oromoota naannoo Oromiyaa keessa jiran waliin akka fedhetti walitti dhufu baatus aadaa duudhaa fi seenaa isaa kunuunsaa eeggachaa asiin ga'eera kan jette artist Saaliyaa Saamii Oromon Oromia Kesajranamo, Guyar Koisani, Oromo Wallo Abachun, Tokumasani, Agarfisaniru, Malakaul Kungamachu Dalajet.
Sagan Tankuni Bachala, Namota Walikisidi, Namoto Walbersite, Mirada Umijra, Kunwangudala, and he do another machise, Namotan Nin Argaji, Yan Hundanarge, Kuni Gamachu Dara, Oromonimo, Wana Kana, Basukava, Tolo Tumakasi Hojachu. Si hamile walit into namni walit fu hujjachu kanaratis hujjachu dandu huda kamna jechura ana ha walbertif no walbrahat abbanu walbrahat abbanu romona ma wangare rajra walit fu tokumani sa waljalandisa untinu halala tae to walit dufne emotionally walbisu egale jere jechura kanamati romoni kun wangare da kati ha funja
artist salian itdabalu dan galin concerti musica kanarra ni arga majedame abdatame anga jedame arga muhafus hoji garin hojjetameera Malak Argamis, Walit Gurudan, Basi, Hojitin Hojitami, Erga Kesabem Boda, Kamuli, De Gramukavani, Malak Chinken Namajati. Concerting Musica Kun, Torbanto Kondraga gave a Mufture, Sava, Bakasagantan Tikopau, Heyam Niken Nami, Boda Ramu Orgamif, Torbetoko, Eratera, Erachun Samu, Namun Drasi, Ainan, Hirmachu Trailia, Hamli Sambuzi Rajet, Artist Salian.
Sababni Mana Arganet Ruma, Achimaran Organ or Akasamakano Nura de Versani. Sila sambat itu kalah itu dari amas jadi si anak kan afkat itu aku milkovne so cuma kayak tawarin nufasin ini jurasir wan ane dia si arki wan tak kata kau gulalu baka dari leyo gini still nami mo wanti oromo isa artu baka hitu nama jera Hanaf at Chumakaisa, Manifun, Manakenya, Miki, Spil, Mananamati, so at Chumakaisa, Nami, Toko Nutija, Latige Chuda, Wan Toku Kabufila, Namagrati, Deversan Sagantagra, Kamnaguyas and Jani, also Rakanga Lejuru, Yosila, mistaken Lentehe, Nutti Vilani, Nutti Himukabutu, Chalja, Namakumang Jechuda, Malifuan, the Gajini, Otojuru, Yan, Sacher, Otojuru Jechuda. Hanafu akasitinu rada dabre agar garso manamota kenya sabonto ta jijira din wanu gar gara nifu yang kunu tihi taba motuma oromia kaisai le nu gar gara niti malesela akko oromo tinu tikoftin rati wani jenne ni hafature wannu kuni akasumatimu namni kenya le kaare he dujira sila wanton ni gara le ni tahature garo nuti takgabbe sine akas jenne yade barsinu male nuti nubila usontani orima manasam drai kana tihe dabare jechura kuna hatabu nimmo namas namota sila hamile al ife arra sadantan kumbare dature kana chala katabu kabule nuarka tikasho wani tihida
Abu Abdi Hamid, korek indes tu konserti muzik adik gers Oromo Wallo Kisa, isan tokot. Bermana Oromon kalati hundan walif kau mulati rasa ganta kananjiran.
Hero toko bagkanan nubraza midamu, itu yang nubra aduku satu fi kawa. Wan ni kena guna mu toko mau Oromo jenis tu kesati. Cora ulana tak bata jadi. Jangan hari anak itu wante, beli sih je. Nannu pagu jurulin nak lala tawan jero kesati develop pura jemande. Ini soalan orang marathi. Ibu bandi buaya itu. Abdiin kudas.
Rakolen teknik asal kota kusawa muter nohaj cara bulan. Namu tak konserti musika kana kopesan mudates full raf bernota ajaran obabdin. Konserti musika degers oromo wallo kana rati. Oromon baka garagara ajaran kana rati hermatani. Tokumaf tiki kawanis rata garsen kanjaran obabdin. Kamole motuma bulcin sagudin ada sabah oromo kamise saganta kana rata gamani rujaran. Malak ni konserti musika kana argam irga walitik awamit umramin boda. Basin ojicaf barbacus irga kiesa behim boda. Galin argam ummatat tipsame. Kamule degersi sanif barbacus oromo wallotif. Degersi akataisam. Korengin destukun radio sagale Amerika himejir. Gabas radio sagale Amerika. Kreatif Sahid Amto Fimpinni.
Karagaji Sanas Washington DC Rakan Dabru Radio Sagale Amerika Tid Agifat Hota Kenya Gabasa Tanu Tichena Walta Jin Hariro Ummataf Ummatakan Ummatoto Romo Somale Magala Jijigaf Magalale Ola Kesat Kopya Dadatin Demsi Samejira Kalesa Togo Chalef Akasumas dagaburiti, tengaddamu jijigati, bakka hogganoni siyasa, namoni bebekamon, artistoni, jiratoni godinale bakka buwan, kannen ummatota lameni argamaniti, mari wangegesa man jada gaba sanvioe addischokul, tujubetu ese.
Moyale qabe hanga shawa baha danga fageny kilometra 1904 oli kan qoddatan hogganonif ummanni nanno Somalef Oromia waltaji ummata marsalam mata geggesani jiru kales waltaji jigjigat geggesamerat ittana presidenti motumananno Oromia obushimelis Abdisa ummanni Somalef Oromo obuluta ta usanif ummanni Oromo walabummaf qabso geggesekeset ummanni Somale cina sadabachu dubbataniru akkataun de famadabatin Kesuma partile michota ta'anif bakka bu'umsa naanno randarbine kanin kennamneef sana jijjiiruuf kan qabsaan ta'u Itoophiyaan sabaaf sablammoota biyyetti gamadinagde siyaasaaf aadaan kan bakka buute akka taatu kabarbaadan ta'uu isaaniillee obbo Shimallis ibsaniiru. Ittaana pirezidaantiin naanno Somaalee obbo Mustafaan Gamasaaniin uummata lamaan gidduutti uumamee kan ture walitti bu'iinsi damee hedduu qabu bayii daldaltoota siyaasaa ture jedhan gara fuula duraatti. Aadaara kohiiku ummatichaatti fayyadamuudhaan walitti bu'iinsi xiqqoon akka hin babal'anne gochuun barbaachisaa ta'uusaallee yaadachiisaniiru. Walta'iinsiif nageenyi uummattoota lamaanii Itoophiyaarra taree gaanfaa Afrikaaf iyyuu kan fayyadu ta'uu tuqanii ammas kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii qubsuma keessa jiran deebisanii dhaabuuf waan danda'an kan godhan ta'uu waadaa seenaniiru. Waltajjii sanarratti kanneen haasaa dhageessisan jaarsoliin biyyaaf hoogganoota gosootaa keessaa Geraar Kulmiyyee amma qiyyaafata keenya haa jijjiirru jechuudhaan waamicha dabarsan akka kanaan dura komee dhiyeessuuf wal qeequun hafee fuula duratti haa tarkaanfannuu jedhan nageenyi bu'eera waan ta'eef ammaa qabnee diina keenya waliinii kan ta'e iyyummaatti haa duullu jechuun waamicha dabarsaniiru. Waltajjii sanarratti kan hirmaatan durataan adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa akkas jechuun VOF ibsan.
Maxxaalaati yaalnabbarabbate hizbi. በሌላ ኃይሎች ተንኮል ተጣልቶ
ኡመን ወልዱን ረንጅራን ሽሮው ነው ተከብሮ ወልት ጉዬ ቄው ፊራ ጎዳኔ ሶማሌም ቡቀይ ኦሮሞም ቡቀይ ናኖ ኢግኔ ዱንት ደንገለስ ቀበኛን እትመንጨዳ ሰነብረ ደብሪና መገራሪሮ ጋሪ ቀባቹ ጥጨኔ ጅራ ወርገን ጌጌ ሰምጋሪ ቱሬ ኩንሴና ኢትዮጵያ ከሰት ዋነ ገረን በግኔ አን ኦሮሞ ደጀዴ ኦሮሞ ማሳከ ገተት ani somale da jede somale ta usa akke gatetti amara da jede amarum masa akke gatetti gara tokumma tidemun kana durata yembeku tokumma ummata etiopia warin saqabu fis buurika amajira jede namana
aktlencho zoni gujira kadufan kadubatan addero bale bariso ararri kun nagenye zoni sanif murtesa ta udubatan
mutakahedeu yewendimamachinet program ከምንም በላይ እንደ ዞንም
ሰገንታን ኦቦሉማ ገገሰሜ ዋን ሁንደ ጫላ አከ ዞኒት ፈየደምቶታ ንጎዴራ ጀዴን አመና ሰበቢንሳስ ነገኝ አከ ቦራ ኦፊ ሐዋስች ነጋምባይ አከ እንገለ አከሱመስ ቃምኒ ነገኝ አከ ኑማምን ሽሩ ሰበባ አርገታ ከቱሬ ጃለለከሲ ዋን በዴፍ ጀቻ ቃሞቲን አከሲ ዳንጋ ከሰንስኒ ኤግና ጀቹን ኡመተ ዶጎጎርሳ ቱራን ጎቸራ ወተማ ቱሬን ሉቡን ነማፍ በለዳሌ በዴራ ዱበርቶኒ ሄዱን አባወራ ማለ ሀፈኒሩ ኢጆሌኒስ አባ ማለ ሀፈኒሩ ሚዳን አቀበ ጉዳ ቱሬ ከነ ሰበቤ ፈቹራን ኡቱኑ ቲዳንጋስኒ ኤግነታኤ አከስ ህን ሚዳምታን ቱርታን ኑንጀቻ ቱራን ቃምኒ ከነ ጎዱ ኦፊስ ደጎጎሬ ኡመትቻስ ደጎጎርሴ ጀዳን ነገኛፍ ጉማቸ ጎዳኒፍ ኢታኖን ፕሬዝዳንቲና አንኖ ለማኒ ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያራ በዳስኒ ከነሜ ፊጅራ ከለሰ ወገኖኒና አንኖ ለማኒፍ አንጋውን ከነምብሮን ጅግጅጋራ ፈገኝ ኪሎ ሜትር ሰደ ተማረት ከናርገምት ገረማጋላ ደጋሃብሩት ኢማሉዳን ጅራቶ ተማጋለት ወሊን መሪ ወልፈካቱ ገጌሰኒሩ ጅራቶኒ ማጋላ ጅግጅጋስ ኦቦሽመልስ አብዲሳ ጋለ ከናጎቹን በዳሰኒሩ ጅራ አዲስ ቸኮል ጅግጅጋራ
ከረጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ዋይ ኡመቶ ሮሞ ከነቤክቱ ላታ ኮፒያ ራቲቭ ናኮር መልካ ሀደ ወራፊ ኢልመጎቲ ቸሲነ ቀበይሳ ከነጀጃ ዲባ ማሙ መዘምር ዱብሰጅራ አትወራ ጀጃ ዲባ ማሙ መዘምር አዳበበጅ ገለታ ጀደሙ ኢልሚሞ ከበዳ ማሞቲ ለሜኑ መጋላም ቦኬ ስጅራቱ ጎቱማ ማሞ መዘምሪ ሰበባ ሰናን ዲባ ኑረጋ አጅረ ዲፈማ ዲባ ኑረጋ ቱረ ጀደን ናኮሪቲ ማኒጅሩ አረኩታ ድራ ዲስና ሴናቲ ወራ ጀጃ ዲባ ማሞ ዱበተኒ ጀልቀብና
አባባች ገለታት ገለታ ባንቲቲ አሎኒ ቆ አሮ ደንዲቲ ማረም ብራስ ፈቀላ ፈንጂ አኒ ወረቡን አቲ ሳንት ልትም ፍቴ ልቴኒ
እሰት ተርም ተ
አዲስ አበባ
እንደለጠኝ
ማረም ልያሽ ፎሎ ዳት ወለርጋኒ አቺ
በረመቅ
የጋ በራሳም በፈንቲ ምርቲ ሲንቀፍ ዳኢማ ዳኢማ አናን አጅኒ ትሩ ወዶማ ጂኒ ጂሩ ማን ምጪ ሸካ ነገራት ናፍና እንዳይሳ ገሌ እና እንደው ምን መንጅራ እንኪ መተለቀማሙ መንዘምሩ ያከነቲ ወቶ ጋራ ሀምቦት ገሉ ማኪና ናባራሩ ቀበሜ አኒ ማኪና ሰና ዳገይ እና ያንዳ ቆን ማከላይቲ ጋልቻኒ ዳኒ ትርዘች ከፈጅጅራ ሀርጌ
ድብስተኒቱን ይጣኒ
ሸራይ
ከበዳም ፍርተን ይጣማ ከሷ
ዳ ደንደይ ይአትማል ይአንደይ ተምባይ
የሮ ድብስተማልስ ንንጀረን
አይ ፈንገየ ስላ ተስፋን እንጂ ምጫከናና ተማርት ሲና ጉድስ ያደራ ለፈረት ሲትሽን የዋቀረታ ስራፍ አይጀኝ ኑ አሪያኒ የናኒ ማንኬኛ አፍንጮ በሪ ዳሞ ተገ መነን ዱበሳ መኪናን ይሰጭዳባታ ማንነቁ ማንስ ጫጫሚ መኪናን ይዘራፋሚ ሚኒ ማናቁም ሳድ እኒኒ ማሳራን ተኮንጀ ይሁን ዱበጤው ካኒ ናቀቦ እተናናኒ ዶካ ኢዲቪ ጋለ ዋንቲ ሚያሳይ አምቶክቺ እንጂ መኪና ገረቡ ሰኒ ያርግኔኑቲ ሰልመረተን ሲገለ ያነሰጋ ሙጫኮ ካነኩኖ ዋቅላ ጉድስ ሰላዩሚቲ ዋቃ ከቻለ ሲደዳ ከሄዳ ፍርጋ ፈዴራ
የሮስን ጋፈተን ሰነማልስ ንንጀላን
ለጅሳ ወልዴ አደራ ሙጫኮ የኔ ሳኒ ሱብሌ ሰሳኒ ሳን አንገፋ ጅኒን ኢፋኒ ሙጫካ ነፉጠኒ ሀጣ ሳትከነን ሀጣ ጉድፍተች ይዘሩ ቢክሌ ጉርሜ ሰትከነኒ አቺት ክፍሌ ሰደት ተማሬ አቺ ሙቴ ሙርቲ ፊንዳን ገላኩ አይት ደርብኛ ላፍቀጥ ያስት ተማሲ ሲ ኢማምናኒ ሲሙ ከነቀቀበ ልጅሳ ወልዴቲ
ኦቦሌሰሳ ሀደብራራ ኢሳን ጎደተን ቤቱ ቦደቻሳ
ደከደቻሳ ይራልኒሞ አንገፈስከናቲ
ሲንዱብሳ
ናዱብሳ ኢፌራ ሲትስ ሳይጌ ናዱብሳ ኤጋ አቲሳ ሲንዱቴ ኢፌራ ሱፌራ ወካ
ሚዋየ መለሳኒ ናካሳ ነመከሚቱረኒ ሳኒ
አማሊሳ ነማገዳ ዮዋነቶ ኩነመዳሪ አርገህምባሳ ገንዘበ ቀቡም ነማጋርጋራ ሰቲምርቲ ጠብሲሙ ደፍተሪ ቢቴ ተርጋራ ዋው መብየ ሳቲ ከነባ እቶ ተበሳጨው ከነፋምቡ ከነማካኩ
አመ መናኒ ሰጅራቱ አልጅረኝ ከሰኒ ማልፈካት
አሱማኩኑ አዋሮ ቀርሳ አማኩኑ ምጫቱ ስለዴ መነሳ ሰርገት የኒስኩኑ በልገርጋሪት ማጂኒ ጅራ ዋዲ ደብሴና ገልቼ ነገርጋራ ነጦራ ትክ የባና ቡሴ ዋቃንቲ ባየኔት ወልነት ጅራናኩኑ
አኒ መቃንኮ ከበዳ ማሞ መዘምርን ጀለማ ከንንጅራዱ መጋላ አምቦ ገንደ ድዋጃ ከይሳ ናናዋሮ ጀደሙ ሁነና ማራት ዳይሬክተር ሁነና ማታይኖ ጀደ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ከይሰቲ
ኦቡ ከበዳ ጉያራ ወንቶል ነገር ሲስ ዋያባ ከይሰኒ ጎተ ኦሮሞ ማሞ መዘምርን ካሱ ወርባኔቲ ማሞ መዘምር ነወኒ ተኮቶኮ አደዛ ሰንተማጆ ተኮቶኮ ሞኮሎኒ ለጀኒዋ ጉለንታን ኢሳኒቲን ወጀታትረን ይሰከን
ማሞ መዘምር አጀጃ ዲባቱሪ ባሩምሳ ሴራና ከበረቱ ጫራንከና ሜፊ ገሩ ማአረጋ ከነቲ ደርቡ ፎቶ ጅሩቲ ዋንትኩን ከኑማሜ
ማሞ መዘምር እየሰጠለተኒ ጉደሰነ ባንክ ይሰን እየሰጅራተን ሀለከሚን ገርፍን ፍንኔ ለቀን
ማሞ መዘምር መዘምር ሀፍቴ ራፊ አዳሳ ኡሜ ጉርሜሳ ራከነለቴ መጋላ ጉደርቲ እናሰን አናም ጉጀደማ ጉደር ከይሰት ከነለቴ ጉደቴ በሩምሳስ ያቹ ጉደርቲ ጀልቀበ አምቡቲስ አመታይ በረቴ እናሰና በሩምሲ ሃይ ስኩል ይኩን ናንዋምቦትዋን ጅሩነት ፈካኔ ፍንፍኔ ዴሜት አቺት ሃይ ስኩል ይበረቴ ወቷች ጅሩ በርሲ ሱማዳን ሐረር አካዳሚ አቺቶ ጅሩ ጫራን አቺ ጆሌ ጀጀቦታፍ ከነማዩ ጫራን ከነሜፊ እጭሞ ኩነነቲ በርኑት አዳዳ ከነሜፍ ገሩማሞን እና ሰነካዮ ቀባዩ ገራ ሙኩነነቲ ገለ አቺ ቀጤ ጋር ነኔ ቢፈምናን በርኖትኒ ይያላከና ሜስ ገሩዋን ሸከን ይፋና ዳዳ ፍንደወተኒ አከቆሙን ስረኛ ትሲን ይላሉ ጀዳኒ ቢጁም ከነት በረጡ ቢያላት እንደምተነ ይሉተሳ አላት የዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ አማፈንፈነ ከሰጀር አቺቲ አከሴራን በረቱ ጎዳኒ ሴራን ኢምበራታዩ ዋን ኦሮማንኩን ዋልራክስ ዳዳ ጅራ ወልዳ ሜጫፍቱ ለማከሰቲ እንስ አመተሜ ጆለ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍነ በረብተን ከካሴ ነማጀጀቤ ሰችገሱ ቱሬ ዋል መዳዳ ወራክ ሰዳዳ ወይ ኦሮሞቴ እንጎዳዩ ከናፎርዶ ፍያዳ ጀለቡኤ ከንወዩ ጫራ ከነርገቴ ማቃንሳ ከነና ወራ ቢራ ኤጋታይፍ ኦቶምቤኪ ማለያ ምነ ዋንገሲ ተነት ይፈካቱ ይያና
ሎልቱማ ወጆል ቀበቴ ጭምንሳን ቀበን ኒካ የሮ Finchala Bali, Keswakunambulto Tabalo Julkavatis Magansani Nika, Imakanakan and Yadatu Tari, Zenatin Rubistani, Yukanimo, Jaratin or Mikis and Rahwatan, Jara, Malmal Retermatani Rukambra.
Oromokasurati, Bali Kesati, Arsi Keset, Asumagarma, Shoakesa, Ambo, Gudari Ratilewana, Dada Godera, Filmi, Umale, Amagara Ambot, Gudar Fide, Dura. Isa tagar si filmi, wain uma sabakan kakasu, ini barrefama si drama, afan romoti namni hirod jalkaba, barre si sa jedu, loltu kisati si namach imayaga taif loltu lejisa ture, chumukunano ta lejisa, sabasati fi waruma kugurdo angafatan, general tadasa birru, koloner alamu kertesa, samfa ifana, namu ta kopia dada kopia san kisa sa tukuturi.
Akajat amut, ibarakula sagal, jatami sagaliti, finfinne kisati bakasin Nima ampir jadami wawutti bombi darbatani rujadamani akka himas nirati banami. Barifu mejru kunangam nugada yerosana sini seturtani.
Yerosana ani jolela akka eriyota sarrat agaiti bekaduma. Tuftati umani sinima ampiri keserati bombi hati rajadani. Garu bombi sunkanat aminnani namota bekan gafat yerosana. Warra arman jadamu film isani kilalamayu isan wan gadibusu isan hari rajiroyu. Simni hima sanati argama jirayu garu abbanko inani namota bayit raga katibane leate namne tokko raga timbane garu inni guddan isan dirati tiyefatan way romo masati fo yi sena oromo barresa yar katikabani wanuma machatu lamake satti mono mota jiru namota sodata mankesa isayu inna jesan ille namannu jedanit yero sana warra taita rajiran warra ministera jedaman nama jahatamat maakalawi kessatti ta'e ajjesise male bombi haadun so amma tuftan umsanan dinonni wagga meqaf ilma oromo qaro oromo tofta kanatti umani ballesa turan amma le amma ratamadi wo kanatti
gara kessanitti na deisa
armenko abbebesh galata banti jedamti inna ana shi fude anargatu yulleda gawakan wagga ko da saddeti bayes fanan turra kuma wal fudani anagaratti batte biya dalalota shi dandi bishani sana danji di mumochatti afratte achitti ne nadese abbanko il magras kaba anadura wagato ko kan tai dacha sama mo zaman jerama dubai jirata ha dabirarra godate nutilla mamma dacha safi ana garu akkata guddina koti
gaafif debi kenyen tumuri dagge fato ta kenya kutalem mata qofi wayo motormo ka kitata torban furati esina gabasa kenyana kormal kaf ke sumota sa addabbej galataf obbo kabada mamu mazamir ibsan ufkenne ni gudda galato umsanna
gefato tagenya kopi kenya kanra kanu mantumura walle kana aga tumura tidage fadda sana goda saganta fa na marati tufufa nagatinya
Lady mate adra tera magala na dasare yo chille man jiwa tera magara na rasare silga silga ya banna ya urtu ko ustae golule arga wali ya banna ya gache ko jaldi na kutu mali the voice of america